isineke ngendlela esutheluni umlilo futhayo usithazame esuthelutha uthando luningi kweyami impilo
Singing.